gotta be. Capital Mixmaster DJ Joe.
Niko kajong na shikisha na kawada na zimirie teki vile zimenasa na na izo shasha ni mange uswa na washa na juni kukire na unafiga chora saba a. Niko shika na washa tu mangale nika shike kana figa nikadare teki vile kamebeba imevima ndani na dai kukatika ndio chume la lendani na kalipunda ni na shikisha majani na kana tuta minta piga tu makali apigo rudi hadi atoke uyo chali kako fiti kamebeba tu asali
chumba kitu hadito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin prr. Akiwa line and pin prr. Akiwa line and pin prr.
Sauti ya mnyambo
kimba na nikitimba siti na vimba basua kinga shipa la simba
shipa la simba
mayoyo seke beki na echeza winga fune kama unajikunja basi deni kufirimba
alaka bari juu inani kabako anituka msi ata basi unge ni tanjo unavyo itingisha hido ile ligiso
DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe
wakoku kinafa kuna akini, akini nakanafyo tete mamwili, mamwili kimba chote tano mara mili, mili siti wana spend all his mili, mili
chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin prr. Akiwa line and pin prr. Akiwa line and pin
Monica lift up my feelings
DJ Joe Mfali.
I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. He achalozi tupande one time tuwashe chigo kwenye kite. Hevelo nani kangamo. Oh, yeah, yeah. Mimi kwako chinkororo ataniwe kibogoyo. Oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani kangamo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo ataniwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex umengaro umeoga na mafaranga umenipandisha joto siwezi lala unafinya kauna piga ngeta 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 unafinya kauna piga ngeta 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 unapiga ngeta 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 unafinya kauna piga ngeta ngeta ngeta.
I'm
in fire band them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, una go ni pasale. Una ni ganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba filo lolo. Kabilo na ni ganga moyo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Nitalamba filo lolo. Unafinya kona piga ngeta ngeta ngeta. Unafinya kona piga ngeta ngeta ngeta. Unapiga ngeta ngeta ngeta.
DJ Joe.
Sexy, but I just whine, we are whine, we are whine.
sexy. Make them think we sexy.
Tusifike mapema ndiyo tusipige. Sidhani kama tutalala, si kesho ni D-Day. Juni decisions. And the right decision today is to link up with DJ Joe and Fally on your best mix of music.
Nika holy holy toto nika holy nika doli doli toto nika doli nimechizi with the last situezi niko standi kulipoti juu ya wizi moyo wangu ukangawa na mizizi penzi langu ukalipa na mandazi kedi night ni kupenda tukichizi kukufota fota tu kama mbuzi vato zako sweet baby za ningora kuna venye wacha chisha kakangora ukifika kwenye club wanarara
It's gotta be Capital Mixmaster DJ Joe.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tu pacho kwa ni pa.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka.
Ula.
Tunasondeka.
Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine, nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Tunasondeka teja kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pin dogo. Kuna mango kona hapa mindio. Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine, nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Are you ready?
DJ Joe.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Ini tamu bwana.
Tunasondeka.
Kama wale wa mnazi.
Tunasondeka.
Rix.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka.
Ulo.
Tunasondeka.
Ikikata, there's no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio takwa hizi factory zenyu. Na waka kaskaso, mashori zwenyu. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leon day zondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu, misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. Barbado na isondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all, ikona mkono miujiz. Nice pretty face with a bummy of figure. Leon kwiso ndeka kama pira.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Aisha bipindi.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tunasondeka. Tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama we ni maigu ni pato mekisha. Sura za mababu ni mazezi na tisha. Na kama wezi moni jadidu na pisha. Ikus inatupa siyozi fika bei. Heri shike mafuta ni jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mababy. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndio ufale ilfanya sige uzangi pedi. Chupa kuchupa. Tupa kutupa. Pigia hiyo shasha dizina lipuka. Itamoru sashize nae kabuka. Piga moru dash.
You know it's crazy again. Nale. Niki come through ananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ ose banka.
Nale.
Somebody say poo.
Timeless Noel.
That's me.
Street gospel.
Vicky
Bundy. You know it's. You know it's. You know it's
DJ Joe.
Nale.
Niki come through ananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ ose banka.
Nale.
Niki come through ananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ ose banka.
Uda pala kutakuwa na cha gang gang. Utakuwa solo kikuna mapain pain. Kuna hero pala kuna Mark Mende. Utawika pala kuna cha ku maintain. Wetu zidi kuzi shikisha. Pombe zidi kuzi itisha. Sema tumi nina kutisha. Bluti zidi kuni kulisha.
Ukundui na kupele kanarien. We unataka tuku spin na mayen. Una feel uko save juu kona gang. Kuja kwenye Christ tuku pia kuna shen.
Oya
nakupele kana mutara tara. Class is the way yani yes ni ya barabara.
Gang wakisema umefiatu meparara.
Awa unyeshe huku kuna odi na mbayaga.
Come through ananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ ose banka.
Source of my wisdom. We band up with the paper. Them a enter.
for me feed them with a big spoon.
Okay, leta chupa kuchupa. Tobi de kane vin kuba. Usaba tofuka yuda. Changala kunyo miro awansi wenjuba.
Lwenzi funye lwenzi yanze. Tebi oku tele kambiganye. Yengo se samanyi gange. Lewe mumpito muyaye.
Me a bit andada. Me na fala na taada. Babala banje pan me bada. Me cross a Nevada. A tenga si saga. This a new year me go.
Okay, leta chupa kuchupa. Tobi de kane vin kuba. Usaba tofuka yuda. Chagala kunyo miro awansi wenjuba.
Lwenzi funye lwenzi yanze. Bibi oku tele kambiganye. Yengo se samanyi gange.
And you know what they say. Show me what kind of DJ you listen to and I'll tell you what kind of person you are. DJ Joe Infalme. Life's about making right decisions. And the right decision today is to link up with DJ Joe Infalme on your best mix of music.
Kama timba la leo linduru atatoa
more.
Ah yeah yeah.
A baby Rudy salute. A salute. A baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Baby Uta Rudy salute. A baby Rudy salute. A salute. A baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Ita video Rudy salute. Yeah, check in my gang. My man, shugle wali dede. A dede. Na mamoto excess. Na waroro ware. Ware. Dame yako meza yangu express. Mawete tete tete tete. Majigi jigi. Manyuma nono na manene. Manini nini. Mawowo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzi kwende. Mbio mbio tepe. Nato watenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe. Nasema iza ma man. Dame yako akichipa man. Man. Leo siku hata itana. Beki fofo kama sima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru atatoa. Akio whip na ibomo. A baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute.
Lavo on the beat.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2. Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba Abdala ina daireso. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2 by 2x2 by 2x2. Seriani ya 2x2.
Achawa kama wili kama akianwa. Kama meno mbaya hii ni tangwa. Aniweka kwenye trota lafu anagoha. Enabini lete poti tugalu na kweta. Piga magote unapakuni ya budo. Akule bambu ki African bantu. Naipiga tempo ile ya Cindy Sanji. Iko Titan, tuto wataveta. Na kamna kiti juu lazima utahema. Utatangaza hii lazima utasema. Hii ni 2x2, kupiga na kuenda.
Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba. Abdala ina daireso. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2.
Maria to Kijani, media in a digito na my best baby. Bulldogs na the area to me pick a cambi. Hey,
in order with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it.
Run down the place, cause you know we born it.
Mamore wakuna kas bana si my bani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shada, ziki na isko mimina.
Kilalo, aki kinge oske jana. Kichapo, aki kinge mkishada. Kibaro, ama kijake taska. Kinyaru, kwanza kiban kirasta. Kuga na kichingri, siti mushi na firimbi. Nina bugi na siringi, nina dungi ya shilingi. Kame duko na kiingi, kanimblina we matiti. Anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti. Kibibo, ama ashike kifanta. Kiboza, ama ugong na kada. Kishisha, ama abong idada. Kirungu, adi abeng kitanda.
Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shada, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shada, ziki na
isko mimina. It's gotta be Capital Mixmaster DJ Joe.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko.
mashada kani mento unangawa maldam ni kani dento naziaminiani na nguu bila njugu unastuka na utatoshwa na kirungu girls like wina mechezea madudu na kududu na nyuma analtundu toka green ni na jabani kuchum ni kusitie kichom ni kutolie kindom ni kuchambue kifom ni kumangie kicho ni kutarue before ni kuzamue dufo ah, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko hii mchezo ni haram ah, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam ah.
Na wapili kanarien kama au narada mze ya beli sharien hapa ni kusakata sakata kam sakata shika yoyo kamata kamata kam sakata she want a bad man lock it up never seen one like lock it up turn around squeeze and lock it up bend over stretch for the lock it up
if you get step you napenda easy vitu ebu lalisheni ti bado unakutu na mapunyeto si wanajua we ni sugu mango soko wa udai we ni ndugu kuja kwangu wakidai njugu security ni ati wanadai rungu reni gani hata nilidhani hata jona rungu hata mbo flani hapa piga punyeto akikaza kani dry hata story flani za warasu wakibanshada niko pin na kichingri kani ngale hata Christophe Kagadanda ni ahimasha
peleke na ring, peleke na ring kiki waka mwen peleke na ring ziki nyanyun peleke na ring mamoko wakifika basi peleke na ring
niko ring na bifuata niwa zimeshika na bifuata niwa
Sini bwana zamba bibi zao sini wale manga manga mo sini wale manga manga mo sini wale manga manga mo sini bwana zamba bibi zao sini
sino lobaya wacha kushanga na tuna haya na yu manga nikujua jabu nkirim shashanga and kuna mbugi yangu nkute kwa mta tukuteza kila siku vile inafa usingizi lisho jalala siku saba nguze tuchafu badu na geuzana legalize it miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote zikuwa na umanga kamu ujui sisi wote ni wale
wale manga amanga mo sindi wale manga amanga mo sindi wale manga amanga mo sisi ni mbwana zama kibi zao sindi wale manga amanga mo sindi wale manga amanga mo sindi wale manga amanga mo
sindi wale manga DJ Jome Falme
Bate after bate bate after bate bate after bate after bate after bate bate after bate bate after bate after party, after party, after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, so we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, run up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture.
DJ, well, they couldn't fly out
like a vulture. I thought I told ya, when I come to it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like this, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Big girl next to you, tell her she can come too. Like this,
party after party. Party after party. Party after party. Party after party, party after party, party after party, party after party, after party.
Ay ay ay, ini dance ya kanisa, oh yo yo, ini dance ya kanisa, 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 dance ya kanisa.
Basi twende, twendete, dansi ya kanisa ingeleweke. Mapenzi ya baba itendeke. Kama mtu wajashika usimcheke. Ajali
wewe ni kupeleke shopping. Ni kudungisha dia mademo anze kukopi. Nasikia wewe ni super Jesus anakwaga mekunoki. Halab, that's my Holy Spirit talking. Turn up, kuja ni love mini doki. Kukupenda si choki, kwa raw ni toki. Achana Churchill, zake ni joking. Team Tergat, zangu ni jogging. Achana Benz baby, ingia kwa phone. Tuna ni jazz, kama sana chesa saxophone. Una ni rap, ka MC anatumia microphone. Young gifted and blackberry kama Vodka phone. And you blow my eardrums like an earphone. Yeah, I'm feeling something.
Wanna do something for you. Cause I'm feeling something for you. Wanna do something for you. Cause I'm feeling
something for you. Come again, come bend down, come bend,
come bend down.
Come again, come bend down, come bend,
come bend down.
Come again, come bend down.
Ya number jesh niki dance nikakaweka bumper fresh niko ganze nikitoka naye hapa ataiona kazi kama beba kama ndaye karao na kama waka waka zaida kala ya thao kuja kwa mgiri yama nikushika tushikane nikupende tupendane nikubebe tukebane spiso can rap and spiso can sing usulize what happening here kwenye ring siwape habari cause habari wanayo mtoto na bonge la nundo amefuata nyayo
come again come bend down come be
come be
come again.
Kame overload, kake pita na funja shingo. Kame jibeba amba rose, kame jibeba amba rose, yeah. Kama massage baby niko kande, niko fanye ngase na niko pande. To get damn shit Monday to Sunday. Oh we go, you and me tatande. Akisama sota najua.